Stokiuka, Yesaragushaka, Ambari Mwara, Zose Zuru Gamba, Hangana Nunganzu, Dafitu Goba, Wana Shikama, Nutinyuru Gamba. Shikama ukomere ubintwari utsindumurisha kwanira Yesu ushize umwete kandube maso kugeza iherezo Ujao Yesu yobora hose Bwana shikama nutinyuru gamba Cho shikama ukomere ubintwari utsindumurisha Shikikanye Yesu numugaba Azakurinda Azagukomeza Kanda kuyobore Shurukundo rwe Bwana shikama Nutinyuru gamba Cho Shikama ukomere ubintwari utsindumurisha